Kayumba sike Zambia. Young KC boy. Kolinzi music. Young KC boy. Kawamba sabara boy. Fake love, fake love.
Teti tuikale nobe musansa. Talavu ya fake. Teti tuikale nobe musansa. Talavu ya fake. Love wale mpela ya fake. Infatuation. Love wale mpela ya fake. Infatuation. Ya fake. Oh infatuation. Ya fake. Oh infatuation.
Time wene landa fuwako na humbi. Waikara sano kwa mule chikondi. Yansara pula futi ya mfunda leso. Ni plastic guys zine na umfa leso. One. He said, okay. Nafimbi up, had son. Oh, yeah, yeah.
Hari fi wa tele kamfueko umbi. Kabiyoko bakupe kona bambi. Lavu wale mpela kashie lumbi. Seleloko ni kumara kashimbi.
Era, era yoi, era.
Teti, teti tuikale nobe musansa. Talavu ya fake. Teti tuikale nobe musansa. Talavu ya fake, love wale mpela ya fake. Infatuation, love wale mpela ya fake. Infatuation.
Nalikoma kuna riposa la namaki. Love wale mpela kaishi mataki. Nalevo mbesho nukumika kumeleki. Hapano mbandeli la nati.
Teti nkwanishi, yeah. Teti nkwanishi, Teti nkwanishi, yeah. Teti nkwanishi, kuikala no.
Teti tuikale nobe musansa.
Talavu ya fake. Teti tuikale nobe musansa. Talavu ya fake. Love wale mpela ya fake. Infatuation. Love wale mpela ya fake. Infatuation.
Crispin ya po, Chubby Wasam Wapita Ofuregi ngom Achani ya po, bro trains. Besuma po, besuma mbesuma. Na iwe yangu apu, chinimba Wasangwane mwe
guys. Kwe shoku lewa kwa makai za vena M.O.P.
Ramza po boy. Nami mona, nami mona. Kemu apu Samebi Sajwapo. Tuafuma paka wa ambu apai. Kayumba sike Zambia. J1
Rings the music. Repa bitch.
Don't be a po. Munchevwa. I see you. Nakumona voy. Charipalizo wa bene wa makometi.